ɗo e garke on ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala gwaddanta on gettiri humon hokka on habaru o aissa madda demmon de abdoul mouni foof mo abdoul
jamai alaka aissa habaruji ɗi e gaddanɗe sukaɓe ummatore alal o
nder habaruji ɗi hannani min puɗɗira e dow sukaɓe janggoɓe tawaɓe nder bane bongu ngar raf keƴƴora hakkillo fukkigo ɓe ɗon peroɓe kota belle yara nder yewtere pindirol meɗen min gaddanan on tarihi suka ummatore debbo gaɗo kulle kewɗe har ko darata fina tawaji hano wakkati mumen kadtiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli bannira wakkati o ni raf keƴora hakkillo no ɗon ɗuuɗa sanne nder région tilabéri himɓe anna bano bi'a kan ɗum ɓuri sembe hakkilloji mumɓe himɓe tawaɓe nder département bane bongo eɓe ɗon pere ɓe kota belle yara nder maɓɓe ko ɓuri hewde fuu rewɓe no imma sukaɓe kase no tawa janggoɓe nder maɓɓe min kettino ko isaka idrissa djibbo suka ummatore gaɗo classe 3iéme mo cs bane bongo haalani bannimen tawaɗo belle yara seydi abdou ko ɗum firti ɗengal fufulde
ummingo tawaɗo o umminomin ɗo waddide belle yara saɗorma ko ɗum waddani min jon oni woni min ngala miɗen janga hakkilloji amin du ngala no pukki no woɗiri kadenda nani du lawol jande wala no darti wakkati tewteru huybi warde ni hawtade e gaɗol brevet sportif ko windana sappo e joyi lewru ɗo kay min tan tawa e jonde gere no woni walam gere du garinñamen woɗi miɗa watta dande e laamu hakkillo fukkingo warta nder leydi ndi fuudu nder région tilabéri
lekkal kay nden wogu ba
aissa nder tawi kaki gon komi waɗi ɗo enden ni nder huɓere ñamede enden mi hii ko hannden nokkuje to kaddule ñootete ɗuuɗi sanne nder huɓere de enden cukaɓe ummatore ka en du gonno pirta nokkuje ɗe enden
nonnoon bannira himɓe hewɓe no gaɗa golle ɗe ni gam hollude baw maɓɓe kase ngam huntude haajuji maɓɓe pamari min kettino ko bannimin waddanimin hawomoman ko ɗum firtiɗengal fulfulde
tiñogol hannde sukaɓe ummatore ka en ɓuri hewde e majjin ɗo enden gallu ñamen e nder banguere mawrey ɗo min tawi mbiteɗo habibul layi suka ummatore mo duuɓi sappo e jenayyi laatiɗo hooƴi aadi ekkitade ñogol ngol endan gabbata durdudde talakkako
tanegowte ay
ñogol gommi miɗa ekkito miɗen gaɗa robbuhoy mo waddi moƴƴinol sey min jaɓa min gaɗana ɗum mi ɓooyay nder mum wala du komi won miɗa yoɓa min kay mi ekkito
eley nokkure worde endan min tawi ɗon fande suka ummatore goto mbiteɗo lawwali wodna duuɓi capantati e jeegon kandu konna ñogol ngol kan woni ko waɗi gollal makko ko duuɓi sappo e joyi warde joni
ñogol kan gaɗanmi miɗo ñootano worɓe e rewɓe fuu miɗo waɗa du keddi bawɗe am jeɗɗiro fuu omo heɓa ko o hokkimi de gonga miɗen keɓa yettore allah ko humti haajuji amin e ko walliri jeydaɓe
alhiwajogolgol
sikka fuu wala filla ñogol ngol endan ko laati himɓe nayeɓe wonno ko waɗanno ɗum hannden ɗum warti e juuɗe sukaɓe ummatore laatiɓe no hendu no heɓa du konnan kulle kewɗe eley gollal ngal en
aysa jeɗɗire de enden ni jeɗɗire no ittanade rewɓe ɗo enden nder leydi niger no wodi ko mbiyete hettinaniɓe enna
nonnoon banniraw so min jaaha tesawo nder région mara ɗiɗ no wodi sukaɓe ummatore rewɓe hewɓe gomɓe no gaɗa luma kuji pamari
aysa nonnoon jaati nder rewɓe du fa hannden no wodi debbo goɗon mbiyeteɗo lawre sani connowo fa hannden ni biskiti ko lamtiri woɓɓe du no mbiya riɗiɗer hawsankore en kettino ko o wi'i ko sadou sanki waddi firtaɗe ngal fulfulde
lawre sani suka debbo no enɗan laatiɗo duumum fu sappo e joyi o jiya kanale wuuro tesawa banguere wiyetede um waala caggal wurtagol makko lekkol gam batte o wawa e jande nde o natowi cottol lamtiri kanko e sukaɓe woɓɓe laatiɓe ngala e jande goɗon cottol lamtiri ndi du eɓe ɗon eɓe keɓa ɗon enɗan seeɗa seeɗa ko huntoto haaji mabɓe nani ko lawre haali dow majju
gonga mi neeɓi miɗo tello lamtiri miɗo heɓa hemun miɗo nafa hoore am faa mi nafa inna am tellaki am wittetako ɗo yaago rompoy
haldiya ka woni inna lawre on endan o wi gonga noon kamɓe ɓaade maɓɓe ne heɓa ele cottol lamtir ndi endan ko woɗi sanne kanon woni ko mettima henni woni ko ɓiyi ko heɓayi yaari jande muɗum yeeso
watti nomo école jande makko gasay mi tefi mi wonnita jande makko den waɗaki nden ko mi wattimo imo tellano kam lantiri subana o yahata lasara o jangowo jande modiɓɓe min keɓi barke tella sanne to lamɗo kan renata
ɗo te sawa ɓuytande sukaɓe ummatore rewɓe yahoɓe no yeya kulle ley wuuro ɗum endan lawol gotol wawi tokkede kan woni ɓe acce ɓe jettina jande maɓɓe
jon kuma wakkati yewtere pindinol meɗen noon tomin pay haalugo dow batu ñalawma ittanaɗo rewɓe ɗo leydi Niger sappo itati lewru men. Dow laawol golni men gaddanay on taariki suka debbo duuɓi makko lasso imma joyi, goɗuɗo kampani hoore muɗum kase emo waɗa kulle kewɗe har ko darata fina tawaji.
Gonga Aissa, debbo o enden ni inde makko woni Aminata Modi, kanko du woni cigiliɗo befahano luumo kollol ko waɗate ɗo enden nder leydi meɗen. En kettino ko wi Fanta Shamsu ko wadda firta e fulfulde.
Omo inditere Hajia Culture, inde makko gongonga woni Aminata Salifu Modi, latiɗo no darani to fina tawa e aada kañum du o waɗi jande mum université addu mumum ɗo e naggal no ñame. Kanko on ni hono bawɗe makko omo watti ɗum sanne sanne ko wiyete français web décoratrice, hikka onomo sirio gam batte wadde talkuru makko mawdu e dow fi donnigu fina tawa e yaadu yeeso e aadaji to wiyete tire leydi Italie. Kanko du jeeyi fedde wonde do inde hoore witende al adun gargagia, heɓi kulle ɗen enɗen e maami ko debbo.
Nde en daari ni miɗo wawi wi'ude ko kulle daaroje fina tawa no beli kam, illa ko ɓooyi mama an kam firti gite an e fina tawa imo fillano kam noɓe gaɗiri cukaku maɓɓe. Miɗo yettango ɗum gam dalila makko waɗi hanne miɗo feccida himɓe annal angal.
Aminata Salifu ni kandu wanno hono batu kollo beefa jomon laamum ɗin no waɗe ɗum du kono holtana kullantareje ko ƴuwi e germaɓe kañum e fande hokkudeɓe teddede. Omo holla fina tawa e aadaji région goto mo leydi meɗen Niger. Himɓe fof golduɓe makko kanko Hajia Culture, himɓe non laatiɓe gonɗinɓe no gollirto ni enda
mis à part le travail c'est aussi
ana golle ɗe tan kawrimi miɗen andudiri illa ko ɓooyi. Aminata Modi o neɗɗo lobbono, jom dartinako omo hiɗi fina tawa du sanne kandu waɗi ko handen omo indire Hajia Culture. Nder ummatore leydi Niger du kanko woni arano kokkuɗo hoore mum e fina tawa
premiere ici au Niger.
Hunde fof ko watte adnaru heppata saɗormaji, ɗum saabi ni saɗormaji kewɗi o wi o fotta ɗum ele filla ko darto hono dartinol fina tawa leydi Niger ɗo enda kanon woni o ƴuta e fey seeɗa o yatirtade konnan gaɗa ele gaɗo gollal ngal endan e dow fimo adi kanko Aminata Salifu Modi anditirteɗo Hajia Culture.
Aissa joni say naten nder fijoji coñiyol ɓalli.
Har ko darta fijoji coñinol ɓalli, Bayern Munich nder lata bal tefa coupe leydi Allemagne ba ko lata wayno e lawol gol endan kan heɓi coupe leydi endan gam Dortmund wakkati latidinno Leipzig heɓi jalorgal 3-2 ɗum du hokki Bayern lawol heɓude coupe on endan. Leydi Angleterre tondu Manchester kan heɓi coupe leydi endan wakkati ɓe keɓinon jalorgal Leicester.
Aissa miccintinen himɓe duni fa hannden ko fedde Bayern Munich de enden kayre heɓi coupe gattaɗo caka pelle leyɗe Allemagne ɗe enden kile maɓɓe du fa hannden woronje e goho ko ɓe keɓa jalorgal.
Ɗo men kantaɗi o habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti kettinaki on kettini men don giɗi yettinago habaruji o ñoɗɗo dow laawi RTL 3 ɗiɗi imma joyi on joɓata buuɗi bagoto sey gueccire godi on kiyari.